Mills Wallet Oshma Delatella Kitchiwanfa Tuanga Wanunga Mutupai. Why? I'm crazy about you. Why? Oh, why? Go wake up, windows. What did you give me, girl? Buriru enkula banchamuka. What did you give me, girl? Buriru enkula basetekera. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe nalonda. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe mfirako. Eyo chempita ita, bawala banji bentaba. Nobu jambo, babu mpubira nyo. Tumtima gugwa gana simanyi na chewampa. Cause I'm just crazy about you all the time. What did you give me, girl? Buriru enkula banchamuka. What did you give me, girl? Buriru enkula basetekera. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe nalonda. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe mfirako. Kwagala kwe nina joli, tekupimibwa ku mizani. Buli lutya neyongera okwagala, kale kwontegera ky'obulala. Omanye kintengula nawambeseko. Njagala kubeera nawe buli kadde, kuba ebinyumira tebigwa gy'oli. What did you give me, girl? Buriru enkula banchamuka. What did you give me, girl? Buriru enkula basetekera. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe nalonda. Yegwe mubanji, yegwe nze gwe mfirako. Sijui mpenzi wanipa nini sababu kila wakati na kuwaza ni kukonta, baby girl. What did you give me, girl? Buriru enkula banchamuka. What did you give me, girl? Buriru enkula basetekera.